Ey, Shamboko. Ey, Amamane. Ey,
Zebadotla.
Ey, ey. This is no time. Yo yambo sontana vimbombo. This is no time. Yo yambo tiakana machombo. Ino ni time yote nganzeru zatu no zirete pamozi. Pamfu zwanse zetele nazo zizati zirete pamozi. Tie yufzalapuka. 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 Tie yufzalapuka. 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 Tie yufzalapuka. Youth ni pempa komatu, I got something to say. Dao yo vote Africa na vote my election yali palise. I don't care whether only affiliated na chipani. Olo nani patizani, olo kapeno vote la bandani. Osa zonde muzeko kambaka kuti politician na kupasa coin. Heti sali lila bad politician, kasila team is going. Ni team ya makampeni, my youth brainy, beta shapeni. Akapwela greedy politician, drama mjeleni, bad vote mtaneni. Ine kukamba fakale za nale manayo. Ii software yao. Yozo ndani sabanzao. Nalema kona wantu wamenyana. Kona mayuthi watakana. Kona mayuthi wapayana. This is no time. Yo yambo sontana vimbombo. This is no time. Yo yambo takana machombo. Ino ni time yote nganzeru zatu no zireta pamozi. Pamfu zwanse zetele nazo zizati zirete pamozi. Tie yufzalapuka. 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 Tie yufzalapuka. 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 Tie yufzalapuka. Inenfuna lidozo na waza kontrola sechu. Waza kanizila vantu. Nova lungi sila vintu. Facing quality control. Apa vambili ni woyo. Gani vakuja vat pangra chefa ma tongo tongo. Ignorance ya pakisa. That's why my tandem country ya pakisa. Vatu mapucha vambili batigulisa vakuja vamutu nchisa. Gani mafona accessories. Yeve sio kamba ni west. Tinala kwa chani bwana. Ndana na ticha ya case. Gani vo vala ukachi washa kabili chachuchuka. That's why vantu wa samba daily but still waoneka. Na masalaries yeba fola bambili ni machenje. That's why ba seven zama yes na ma yes but no change. Azaba ponzisa bwanji bwana munda seven zela 50. Azaka manga ponji bondi bwana munda seven zela 50. Na balipe mapepa muva gani zileko. Sanga zifola 180 mundu wamela gona pampeku. This is no time. Yo yambo sontana vimbombo. This is no time. Yo yambo tiakana machombo. Ino ni time yote nganzeru zatu no zireta pamozi. Pamfu zwanse zetele nazo zizati zirete pamozi. Tie yufzalapuka. 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 Tie yufzalapuka. 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 Tie yufzalapuka.
Ultimate Touch. TRC.